Oche tabanga debu ine fini wa misanega Sini panika kuipisa wina kuchini wame Sini panika kuipisa musanga kuchini wame Sanga kutienga yake Atichite aliso Atichite ni wafeki Chawamba na lagiza mwusha wake Na pochi tembanga Osati paka wina ipe Kutini wame
Kutini wame Kutini wame
Kutini wame Kutini wame Kutini wame
Kutini wame
Teti pichite fyo
Kutini wame
They have to dim my light in your midnight.
Put your eye get bright.
There is nothing good about them. Nothing to show.
Thank you.